conserva la vita. This is when I would work classic with my man Vito Juicy. Nah. Oh baby, nataka nikwambie vile moyo wangu what I feel. Are you ready? Uisikie nafsi yangu upande wapi. Acha nijimalize kwako mizedi ya mwege. Miti ya idi wendo zeze. Nalipiga njutu cheze. Oh, mpenzi yako mpenzi. Una nichanganya lazizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa wala isi juwezi wa buti la mwezi. Magana bila dizi. Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa usi. I got you, you got me baby. Uko samba mana mimi my lady. Iwe kwa shida na raha. Oh baby, oh baby, oh my lady. Umenipa dose dakitari mami. Umenificha misi toki ndani. Takupa dose vitu vya thamani. Sijiwezi nipo tabani. Kwa uwepo wako nami maradhi yangu yatapona. And I've been waiting for this, yeah. Find all I found love. And this song baby your dedication. Paki vitu tuendage vacation. 20 far away, no location, yeah. Au Zanzibar, Indian Ocean. Wacha nijimalize. Mikwako zaidi ya mwege. Miti ya dina wendo zete. Nalipika njo tuchete.
Oh, penzi yako mapenzi. Unanichanganya lazizi.
I'm going crazy.
Sawa maraba ila umezi.
Hey, hey, yeah, 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 yeah.
No,
no, no, no, no.
Maganda bila dizi.
No, 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 no.
Sawa maraba ila umezidisha dozi. Utanipa ushizi.
Hey, hey, hey.